wakudde njuki nkambwe n'omubudde bw'omusana onookaaba wakudde njuki nkambwe n'omubudde bw'omusana onookaaba oyozezza njeru maama ndaba booyanise mu ttaka nno ndaba enkumijja kutonnya toliita eddogoobi mabisiraale weebase bweru wanjo ate tewebisa okunamya bukunami wammanyiddo ndi mbyenda sebusawo emmere yanaakugaaya abuddu sitera kunyiiga naye gw'osusse mu bammanyira kati nkulaga ndi muyimbi nze simanyirwa kuba simanyira weemanyi oli bulungi naye obulungi bwo obundi mu maaso enzibiriza sikukenga ne bwebiba birooto nze sikuloka nali nkukyayo kukwagala nali ngaakuyamba manya ekituufu sikwagala nga nti oli mukyala banyumye nnyo babudumulaasa atera mukwabe nyabo otunudde bweruzi buka amaaso walinga bubi nnyo neekuyamba neekuyonja kukipansalira ntere mukwabe nali nkukyayo kukwagala nali ngaakuyamba manya ekituufu sikwagala nga nti oli mukyala wamala nabudde bumantegeeza nti ojja kuzaala kati nkubuuse webiba biteeka bitwale chama musa sura no fumazimba ababako bonna bagamba da wabatumanna bidindira nakwagala kusiri kwegana ontura kutine njisimbula kwagala tebibira biko wansimba ne kukubawo sibyampeta nti wajinkwasa byali byawo ngawe byasooka weno nfumu obutakwetaaga nti oyina abalala kikiwekooya tiraafu yange tewangaala eringa yange wammanyiranga nenjagala tebajinfu balabira awo ng'etumbidde sikuyitanga nti ojja ofumbe weenenye mu mutima twali kweyamba nali nkukyayo kukwagala nali ngaakuyamba manya ekituufu sikwagala nga nti oli mukyala wamala nabudde bumantegeeza nti ojja kuzaala kati nkubuuse webiba biteeka bitwale tavao wamanyira mubaku wagaga amukuse jinna pakasane mwebajjagala mukuma abo nga mumbalira benna kwana ne benna kyawa mulimo nyamwe yewe mbande mubadde akyali omulamu kikyosula wange sinnavuma ndikubuuza ateke ndivuma ndirwanya byuma anti gwe ntakudde bukyanga nsirika katonda bimanyo bwe bakuyita ndikuleeta ne gye nnakujja era ndibabuuza okukyawa kwaliwo edda naye betukyawa tebatumanyi